dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
Murumva radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. N'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikro uyu munsi muri kumwe nange Etienne Karekezi. Mu kiganiro cy'uyu munsi natumiye mugenzi wanje
Edirwema.
Ndagushimiye cyane kandi Edirwema kuba wabonye umwanya wo kumfasha gukora ikiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi rero ku buryo bw'umwihariko dufite umushyitsi wadusuye hano i Washington muri studio z'ijwi rya Amerika, ngira ngo nsabe rwose abanze atwibwire.
Nitwa Rujigiro Tribera Yabatwa, nkaba ndi umunyarwanda kandi nkaba n'umurundi kuko nabaye Burundi imyaka myinshi, nkaba mba muri South Africa.
Muba muri South Africa, Afrika y'Epfo.
Afrika y'Epfo.
Niho mukorera, niho mutuye gusa?
Niho ntuye, nkagira nibikorwa, noneho nkakora ibindi ahandi nturutse South Africa.
Ndabashimiye cyane bwana Tribere Rujugiro Ayabatwa kuba mwigomwe igihe mwari mufite hano Washington mukadusubana kuri rya Amerika kugira ngo tuganire birumvikana. Si kenshi abantu nkamwe badusura hano. Ndabashimiye cyane rwose ku buryo bw'umwihariko.
Kuvuga Tribere Rujugiro Ayabatwa ku Banyarwanda n'izina rizwi, muzwi nk'umunyemari, muzwi nk'umuntu ukora mu rwego mpuzamahanga, ariko se iby'umwihariko kuba twumva mu Kanya, mwatwibwira kurushaho, mwavukiye mu Rwanda?
Navukiye i Rwanda, mbayo abariho ntangirira amashuri ariko mpava ntanayarangije. Mfite imyaka 19 ngende Burundi. I Burundi ndahaba kuva muri mu mwaka wa 60 kugeza mu mwaka wa 90. Mu mwaka wa 90 muri 87 ingoma zihindutse, uyo yafashe ubutegetsi yakuyeho bagaza, mba mu bantu yafunze, mara mu imyaka 3 ngira Imana ndamucika. Hanyuma kubera ibyo byo gucika ntekereza ahantu nshobora kuba ntazahurira nawe cyanke ngo abe yantera izindi ngorane, bituma ngenda kuba South Africa abariho mpera gutangira ibindi bikorwa kuko ibyo nari mfite i Burundi yari yabifashe.
Guhunga kuva mu Rwanda kujya mu Burundi, mugahunga mukajya muri South Africa, n'urugendo?
N'urugendo kuva mu, ariko urabizi muri imyaka y'iki gihe hari indege, ntabwo ari ibintu bigoye, kandi buriya iyo uhunga biterwa n'ikikwirukanye.
Niyo mpamvu n'ubundi mwavukiye mu Rwanda mujya mu Burundi, mujya muri Afrika y'Epfo, no guhunga ibibazo?
Navuga ko ari ibibazo kuko ndakeka ko nta utazi ibyabaye mu Rwanda mu mwaka wa 59 na 60 twari mu mashuri, noneho bashaka kutwica abandi banyeshuri kubera biriya by'amoko, duturoka dutyo tugenda i Burundi. Ngezeyo sinashobora kongera kugira amashuri, noneho nshakisha akazi ndatangira ndakora, mbayo noneho ngera aho mva mu kazi nakoraga njya kwikorera.
Kwikorera ku giti cyanyu?
Ku giti cyanyu.
Ubwo ni muyihe myaka tuvuge?
Mu myaka ya 70 nari maze nk'imyaka 10 nkora akazi, nabanje gukorera leta y'Ababiligi muri 60 nkora muri post office.
Ni hambere?
Hambere. Hanyuma yaho nkora mu kintu kitwa gasoko petrol, ukitwa SEP, cyakoraga cyabikaga ibitoro by'u Rwanda, Burundi na East ya Congo. Muri 70 niho nahavuye ndagenda ntangira kwikorera.
Nibwo mwatangiye kuba rwiyemeza mirimo, mutangira akazi kwishakishiriza imirimo?
Kwishakishiriza imirimo, ntangira ku bintu bya transport, biriya byo gutwara abantu. Urazi kera abantu bagendaga mu modoka ziriya z'amakamyoneti, ugapakiramo ibintu hejuru yabyo, ugapakiramo abantu bakakuriha, naho nahereye.
Naho hereye guturasubira mu myaka za 60, turi muri 2013, Rwanda rwabonye ubwigenge mutari mu gihugu, ariko hagati aho mwaje no gusubira mu Rwanda. Mbere yaho se ari muri Afrika y'Epfo, tuvuge no mu Burundi aho mwabaye hano abandi Banyarwanda, ntimugeze musubira mu Rwanda?
ntabwo ku nasubiye mu Rwanda muri 1994 aho intambara ya irangiriye ya FPR ariko hagati ya 1964 ntabwo nigeze nsubira Rwanda nabaga Burundi navuye njye muri South Africa
etiene wenda ngize icyo nange nabaza utubwiye ubuzima wanyuzemo imirimo wakoze yurebye usanga ari ibintu abantu benshi banyuramo gukora muri service za transport ibintu nk'ibyo ariko nkuko mugenzi wanjye yabivuze kare yuvuze izina Rujugiro ayabatwa yawe umunyarwanda yawe umurundi cyangwa se umugande cyangwa se umunyafrika yepfo iryo zina bararize iryo zina watangiye gute kuryubaka byagutwaye igihe kingana iki
urabizi buriya kubaka izina biterwa ntabwo ari ibintu ukora n'ubushake ni ibintu bikorwa n'ibikorwa byawe iyo ufite ibintu ukora bishimishije abantu cyangwa bifite akamaro abantu abantu barabimenya bakakumenya ntabwo nigeze nkora ikintu na kimwe ngo kugira ngo mbe iryo zina ryamenyekana ahubwo nakoze akazi kanjye nkora ibyo nshobora mfasha abo nshobora gufasha ibyavuyemo ni byizanye ntabwo ari ibyo nari nagendereye
ariko gukora benshi barakora ntabwo bagira nkaho mwagize hari ibanga ryihariye mwagira muti
ibanga ntabwo ari ibanga ryanjye genyine ni ry'umuntu wese ushaka kugira icyageraho bwa mbere ugomba kumenya aho ushaka ukabuzi icyo wifuza kugeraho bwa kabiri ugakora ibishoboka byose kugira ngo ukigereho kuko ikintu cyose kigira igiciro niba ushaka gukora ngo ugere ahantu ntabwo uzakora ngo ugeze saa 10 ngo uvuge ngo isaha yo gutahira ageze ugomba kubyihatira hanyuma iruhande rwabyo nubwo wakora cyane nubwo wabuze aho ujya hari ibintu bimwe ugomba kwitondera nko kumenya yuko ibyo ukora byose ubikorera kandi unabikoresha abantu ukamenya kumenya abantu umuntu wese uwo ari we wese ugucira iruhande n'ukoresha kubura mubiri wawe ukamuha agaciro ke akwiye hakaba kumenya kugendera ku ijambo ryawe niba uvuze ikintu naho wakivuga hanyuma ugasanga wibeshye ariko kubera ko wakivuze ukacyubahiriza
ntabaciye se mu ijambo bwa na Rujugiro muvuze mu kanya ko mwasubiye mu Rwanda mu 1994 mwinjana no mu muryango wa FPR bamaze gufata ubutegetsi FPR mwakoranye muti
FPR ntabwo mukuri FPR itangira siho nari mfunze muri za 1987 1990 nsohotse mvuye mu munyururu wa Buyoya mpura nuko hashize ukwezi kumwe niho FPR yateye Rwanda ariko ijya gutera umuntu wafashije mu kuronka impapuro zo gusohoka mu kuronka visa zo gushobora kujya kureba abana banjye muri Swiss yari Fred Rwigema akaba rero ataransobanuriye ko nta mwanya yabonaga nahunze ndashaka kujya kureba abana abona nta mwanya yaronka wo kusobanurira ibintu bya FPR arambwira ati ntacyo hari ibintu nifuza ko tuganira ariko ubu nta mwanya wegenda nza nihashira nk'ukwezi uzanyara kugaruke tuganire umunsi nagarukaga ngeze Nairobi menye ko bateye Rwanda noneho abana muhiraho yari ya telefoniye mbere yo kugenda i Rwanda barambwira bati hari umuntu wa telefoni bampi nimero ntelefonye umwana umwe wo muri FPR aranyitaba nuko ninjiyemo ndagenda nsanga abantu
ubwo hari heho ngaho
hari muri 1990 mu kwezi kw'icumi umunsi batera nageze Nairobi bucya ngenda i Kampala nsanga bateye ninjira mwonyo ntazi uko bimeze ariko muri byose nari mfite igitekerezo nk'icy'abandi banyarwanda bose bari bafite cyo kugerageza gusubira mu gihugu cyacu noneho kuva aho nkora ibyo ibishoboka byose ari ukubafasha ku giti cyanjye ari gusaba bagenzi banjye b'abacuruzi ngo babafashe n'abandi bantu batari abacuruzi tuziranye noneho dukomeza dufasha dutyo kugera twinjire mu Rwanda
birumvikana kwifuza gutaha mu gihugu ni indoto ya buri wese wahunze igihugu muri make nk'umunyemari mwari mumeze mutyo mwafashije umuryango wa FPR ku buryo bw'umwihariko
Birashoboka kuko hari ibintu buri umuntu wese akoresha ibyazi mu mimenyere yanjye y'ibintu bya management y'amafaranga niki narabafashaga gukurikirana amafaranga yaje icyakora hajya n'ukuntu umuntu ashobora kurondereza kugira ngo ashobore kugera ku byo bashaka.
Ariko ni ukuvuga ko nawe noneho wakoraga mu kigega cyawe ukagira ayo ushyira muri uwo muryango wa FPR.
Nta muntu n'umwe ukuyeho no kuvuga ngo Abanyarwanda n'abantu b'abanyamahanga babonaga ikibazo cy'Abanyarwanda baradufashije. Urumva rero ntabwo nari gusigara, ntabwo nari kuba inyuma muri abo ngabo. Ariko sinavuga ngo hari icyo narushije abandi gufasha kuko hari nk'abakecuru baronkaga udufaranga duke babafashije two kugira ngo abana babo bakora babafashije ngo bashobore kwitunga. Bakizirika umukanda bakadutanga kugira ngo intambara igende. Urumva ntabwo navuga ngo kubera ko gye natanze ijana uri agatanga rimwe ngo hari icyo namurushije. Oya, icyabarwaga ni umutima umuntu yabitanganye.
Birumvikana nyuma y'imyaka hafi 20 mu muryango wa FPR ufashe ubutegetsi mu Rwanda, namwe birumvikana mwari ku isonga, none hafi 20 irangiye muri hanze y'igihugu nanone. None gutaha se n'urundi rugamba?
Ibyo oya, nta gatoya. Kuko kugenda kwanjye kuva i Rwanda ntabwo ari ikintu gifite aho gihuriye n'abandi banyarwanda, ni ikintu cyo kugiti cyanjye ubwanjye.
Reka mfatireho ahubwo, ubuse mwiyita impunzi cyangwa?
Oye, nta na gatoya. Ntabwo niyita impunzi, ariko nta nubwo ushobora gusubira i Rwanda. Impamvu
ni iyihe?
Impamvu ni uko urumva FPR irwana hari ibintu yarwaniye, hari ibintu by'intego yagombaga kugeraho. Nari umwe rero mu bantu bageragezaga, nari mu cyama muri FPR, ndi muri komite executive, nkaba umwe mu bageragezaga ko izo ntego twashinze tutazinyuraho. Aho mboneye tutangiye kunyuranya nazo cyane, nkabona icyama gitangiye gufata uwundi murongo atari uwo mbona twari twagendeyeho mu ntango, niho nabasezeye. Nge mfata inzira ndavuga nti nge sindi politisien, ntacyo nshobora guhindura, ariko nta nubwo ushaka kuba mu bintu bitari ku murongo.
Bwana Rujugiro, uvuze ko wari mu buyobozi bwa FPR, wari mu buyobozi bwa cyama, usibye nibyo wari no mu kanama ka perezida gashinzwe kumugira inama. Ni ukuvuga ngo ibyo byose hari ukuntu wari ufite ubushobozi bwo kugira ngo bimwe mu bintu bibe byahinduka. Hari inzitizi wabonaga cyangwa se wahuraga nazo zatumaga ibyo bitekerezo byawe kugira ngo ibintu bihinduke bitakwemerwa?
Cyane ndakeka ko niba wanyumvise nicyo nashatse kuvuga, kuko bwa mbere iyo uri mu cyama, icyama si cyo gitwara. Icya kabiri, iyo uri umujyanama ugira umuntu inama ariko ashobora kutayikurikiza. Ndakeka ko aho icyo nashatse kuvuga nuko nabonaga izo nama mbagira n'ukuntu mbona umurongo twagenderaho binyuranye n'umurongo bakurikiza, so batanyumva. Kuvaho rero nsanga ntakaza umwanya byiza naba nigiye iruhande.
Iyo muvuga ngo ba bakora ibi batanyumva, mu by'ukuri abo ni bande? Umuntu yavuga ati namwe mwari murimo?
Icyo nanze ni ukuba mu justema, nanze kubamo
mu ndani cyangwa
he? Oya, kubamo muri abo ba kuko twagiye tugamije gukora ibintu kumvikanye uko bizakorwa. Tugeze ahantu mbona batangiye guhindura umurongo, ntabwo bikigenda nk'uko twabivuganye. None afashe inzira zo gukura mwakanje
ubu
umve muri abo ba.
Ubu tuvugana ntacyabo batoza kugeraho nibishoboka, ariko abo ni bande?
Ntabwo mbazi. urabazi kundusha nabategetsi, nabo bicyama, nabo nyine bakora ibyo bintu.
Ntacyo turabita bo naba. Hanyuma ariko ikintu gikomeye cyane muri iminsi cyagarutsweho ni imitungo yanyu mu Rwanda. Cyane kiriya kigo cyanyu UTC, ikigo cy'ubucuruzi gikorera kiri mu mujyi rwagati, umujyi wa Kigali. Hari umuntu umwe watwandikiye mu kanya kuri Facebook agira ati: "Ese Bwana Rujugiro ayabatwa yitegura gukora iki ngo asubizwe imitungo ye? Ese azabikora ari hanze y'igihugu?"
Nibyo ahubwo buriya ntabwo nibiriya byagaragaye, kuko mbere ya biriya habanje muri 2008 nari mfite ikibanza kitwa Kagarama. Baranyandikira barambwira ngo icyo kibanza ngo barakintwaye, kandi ari ikibanza mfitiye title, nta kosa ririho, nta
muravuga ba niba
district yaho ya Gikondo
Kicukiro
iranyandikira ambwira ngo iragitwaye mbabwira ko ntabona impamvu bagitwara noneho banyohereza ibaro barambwira ngo nimbereke konte bampa amafaranga ariko amafaranga y'intica ntikiza atarakwiranye n'icyo kibanza ntabwo nigeze mbasubiza ndabihorera mbona yuko ninge hanze nkabivuga nzaba ndiho nononera u Rwanda kubera wenda abantu bakeya batumva intérêt général bareba
inyungu
zabo bwite ndabiceceka noneho nyuma yaho muri 2010 hasohoka ibaruwa ko bantwaye passport ngo passport yanjye ibaye canceled hamwe na n'umuryango wanjye bakazana abahungu banjye bose passport was canceling
ariko tribe rujugiro yabatwa no munyarwanda
n'umunyarwanda ariko baranditse yuko kuva ubu passport yanjye ibaye canceled sinzi uko wabivuga mu kinyarwanda
iteshejwe agaciro
agaciro eh donc ni nko kuyinyambura hamwe n'umuryango wanjye na bose hanyuma urabona ni ibintu bitari bifite icyo bintwaye kuberako mbere yo kugenda mu Rwanda nari South African nari mfite passport ya South Africa nta iyo passport yari yo kuvuga gusa ngo nshobora kwerekana ngo ndi umunyarwanda ariko mu kugenda no kuronka amaviza byaranyoreraga gukoresha ya South Africa nabyo nanga kubishyira hanze kuko nabonaga yuko bishobora kwerekana izina ribi ku butegetsi buhari ndabyihorera buriya rero nibwo haje kiriya kibazo cyo gutwara UTC bavuga ngo hari komisiyo ireba ibintu bitagira bene byo byandagaye ariko igitangaje bakandikira ubuyobozi bwa UTC nibyo bintu bitagira bene byo niba byandagaye wakwandikira ubutegetsi uti
bavuga ikindi bavuga muri twavuganye n'abashinzwe ubushinjacyaha mu Rwanda ari giye bavuga ngo babifashe kuko hari ibyaha ukurikiranwa
icyo ni ikindi nari nibagiwe kukubwira mbere yuko bafata UTC naronse ibaruwa yuko amakonti yanjye nayo umudamu wanjye aba bayafashe
muri Access Bank
bavuga ngo bariho baragira criminal investigation ubundi uko nzi muri criminal investigation baranakubwira baranaguhamagara baranakubaza bakanakubwira n'icyo bakwinvestingaho mbere yo kugira ngo bagufatire ibyemezo kugera ubu nta kintu none umunsi nta kintu ndamenya cy'iyo investigation hanyuma igituma biriya bavuze atari byo n'ukubera ko iyo bibabyo banabyandika kugera umunsi wa none nta kintu kindi kirasohoka cyo kuvuga ngo UTC turayifashe cyangwa se ibintu bya rujugiro turabifashe atari igikaratasi gisa naho ari polikopi iyo komisiyo yanditse kivuga ngo ubuyobozi bwa UTC kuva no munsi nimubwire abantu bo muri UTC amafaranga bajye bayashyira ku konti yacu nicyo kintu cyonyine
nk'abantu batwumva bwana ayabatwa umunyemari nkamwe n'umutungo mufite n'ubushobozi ndavuga ubwenge rwose n'ubushakashatsi mukora mu gushora umutungo wanyu no gushakisha nko kubavugaga muti icyateza abanyarwanda n'abanyafrika imbere mukumva mutakorera mu gihugu muvukamo icyo mwumva kibura cyane cyane muri Afrika no mu Rwanda kugira ngo abanyemari nkamwe mushinge imizi ibibazo Afrika ifite turebe ko nibura byakemurwa hakoreshwa abantu nkamwe n'iki munda kibura
ikibura nuko navuga ngo ni demokrasi navuga ngo ikintu kibuze iyo igihugu imiliyoni 10, 12 zihagarariwe n'umuntu umwe akaba ari uzitekerereza akica gakiza nta hantu icyo gihugu gishobora kujya
uwo muvuga ninde
ndavuga ega na Afrika yose usanga abaprezida bose bafite ububasha burenze igipimo umuprezida ashobora kwambura ashobora kwica ashobora gukora icyo ashaka ari hejuru y'amategeko ko mubaha muri Amerika niko bimeze
biratandukanye
ibintu umuprezida wa Kongo cyangwa w'i Rwanda cyangwa wundi akora barako bamahano yabikora
tara amategeko
nicyo kibuze rero muri Afrika
none
nk'amategeko n'umuntu umwe akaza gashinga amategeko ye
ese bwana ayabatwa kiriya kigo cy'ubucuruzi cya UTC waba ari wowe munyemari ugifiteho ububasha wenyine cyangwa se hari abandi bantu bafitemo imigabane ku buryo bari mu Rwanda bashobora no kuvuga ngo tufitemo imigabane iki kigo ntago kigeze kirekurwa cyangwa se ntago umuntu yagitaye.
Barahari, barahari ku buryo bw'uko icyo twakoze umunsi tugira inama biriya bibaye naravuze nti ko ngewe ndi hanze nkaba ntari mu Rwanda. Ubu nige bari chairman wa kiriya kigo, noneho ubu chairman mbuhaye uwundi muntu umwe mu banyamigabane dufatanije, ndamubwira ubu wowe noneho ba chairman abari ugaragara imbere ya leta ariko ntibashaka kumwumva. Aha wenda mbere yuko turangiza mu ntaza gucikwa natanze message nifuza guha Kagame.
Kuri uyu munota muti rimwe kabiri gatatu nibi abaturage b'ibihugu bakamerwa neza n'iki mwatubwira
aho mbajije ikibazo kigoye cya politique ariko ndakigusubiza kubera ko nifuza ko yanyumva akumva n'abanyarwanda. Bwa mbere ikintu cy'ambere message ya mbere namuha ni ukutitiranya n'u Rwanda ngo niba jyewe mvuze ngo Kagame ntakora neza ngo bavuge ngo nanga u Rwanda, ntabwo Kagame ari u Rwanda, ntabwo agomba kwitiranya n'u Rwanda. Icya kabiri nuko agomba gutandukanya ibintu, hari abanyamategeko, hari inkiko narekeze kure yo kuzinjiramo ngo niba umujuje acira ubanze uko tabishaka buke yamumanuye muri gereza. Ntabwo ibyo bintu bifite ahantu bizageza u Rwanda cyane na ubwe bizamugeza, kuko umuntu umwe ntabwo ashobora kureberera miliyoni 11 ngo abone ko zose zifunze amaso nta kintu zizi ntacyo zibona ari we wenyine ubona.
Ariko se ntabaciye mu ijambo bwa na Rujugiro mwarakoranye hafi hafi tugize bivuga tuya ko mwari muri ko mukanama ka hafi kamugira inama
kabisa.
Ibyo bintu mwari mugirijeho ikitumvikanamo niki uko mwumva gata atabyumva
erega umuntu buriya ntabwo ahinduka gutyo ngo nkijuru ngo arahindutse yijimi no. Ni ibintu biza buhoro buhoro buhoro, ugasanga rero niyo muri kumwe ubunaka ukavuga ute kariya nakamucitse kazakira, ukongerejo hakaza hakandi, noneho bikaza kugera ahantu bimera nkacyakira urekyuzu y'amazi washyira mu gitonyanga akameneka.
Ahubwo mfatiye kuri iyo ngingo bwana ayabatwa, hari nandi makuru amaze igihe avugwa atangazwa namwe mwarayumvise, aho inzego z'ubutegetsi mu Rwanda zavuze ko mwaba mufatanya n'imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ikorera hanze y'igihugu. Hari ibyavuzwe n'ubu biracyavugwa ko mwaba ahubwo murabitubwira mukanya mufatanije na barimo General Kayumba Nyamwasa, Colonel Patrick Karegeya n'abandi bantu n'indi mitwe irwanya ubutegetsi ikorera hanze y'igihugu. Mwarabyumvise ibi mwe mubyakira mute, mubivugaho iki?
Ibyo kabisa barabivuze kandi naramwoherereza message
muyoherereza president,
muyoherereza president Kagame, nyicisha ku bantu bashobora kuyimugezaho baramukumubwira ko ntabwo mfite intere nimwe na ntoya muri politique, ko kandi nta na rimwe nzigera subira kujya mu kintu cyatera u Rwanda ku mpamvu izo arizo zose.
Ubabazwa no kuba ubu ngubu bitungo yawe irimo gufatirwa ukaba noneho nta n'uruhare urimo kugira mu guteza imbere u Rwanda?
Mbabajwe no kutashobora kugira uruhare guteza imbere u Rwanda. Imitungo ntabwo imbabaje, uko ari amazu nta mapune afite, hazashyira amapune ngo ashobora yajyane hanze.
Wari umukuru w'igihugu wundi wigeze kubikubwira?
Yee, hari uwabivuze. Nta mapune afite ari hariya, ashobora kuyitiza imyaka ibiri itatu hazagera nkagaruka nkayasubirana nk'uko nasubiranye BTC. Bantwaye isosiyete mu Burundi bayimarana imyaka itandatu ariko narayisanze nubirakora. Nariya mazu nzayasanga hariya.
None se tugarutse ngo amazi arashyuha ntiberwa wambeho gutahuka kwanyu mu Rwanda aho mwavukiye, muravuga muti kurwanya urwanda n'intwaro ntibirimo gukora ibi n'ibindi birimo kare mwavuze ko mwinjiranye na FPL irwanda muzasubira mu Rwanda bigenze bite
ntabwo nshobora no kudasubirayo niba kondisiyo yo gusubira mu Rwanda ari guteza intambara nzayemera ngume hanze nta ntambara nzateza ikindi nuko ntabwo nemera nta kintu cyatuma mbona uko Kagame yakoze agahinduka ntabwo nakwemera ko na Kayumba dashobora kwinjira ryo ngo yungira ahinduke abe nkawe wumva niba narananiranywe na Kagame navuga ngo noneho bukayumba ni ubaye umuntu muzima tuzajyana so kuva aho ngaho rero ntabwo kabisa ndi kumwe na Kayumba kandi noneho giye kubwange barabizi ko tutari kumwe barabizi ko nta intere mfite na ntoya yo gutera u Rwanda gusa ntabwo nzi kibatera kubikoresha ni igikoresho bafata bakabikoresha
turugaruke ku mwuga w'ubucuruzi ukora cyane uherutse gutangariza ikinyamakuru kimwe cy'Ubugande yuko gushora imari mu Rwanda ubu ngubu ariho bimeze nk'aho ari ugutumwanya kuko ijya ari cyo cyose ntago bawizeye iyo mari yawe ibyo bintu wabivuze ubihereye kuki
birababaje kuko ikintu cy'ambere urazi no muri constitution z'ibihugu byose babanza gutanga garanti y'umutungo w'umuntu ko umutungo w'umuntu uri ntavogerwa none se ahantu bashobora kukwandikira ngo wowe ngo inzu yawe ntigiranye neyo kandi ari wowe babyandikira ngo turayitwaye ubumva aho hantu ari ahantu wagira abantu ngo nibashore imari
bwana Rujugiro ufite imitungo myinshi hirya no hino ku isi mu bihugu 10 ukorera ubucuruzi mu bihugu bisaga hafi 22 uriya mutungo mu Rwanda urakubabaje
nta na gatoya nicyo nakubwiye ntabwo mbabaje kabisa gusa ikimbabaje nuko ibyo bakora bizononera ekonomi y'u Rwanda bizononera ubukungu bw'u Rwanda gusumba uko giye binyononera je niyo message nabahaye mu cyongereza ndababwira ngo niba babona iriya UTC bakabona inzu yanjye cyangwa ikindi kintu cyose mfite mu Rwanda gishobora kugira icyo cyabafashe niba kinsabe nzakibaha
nagira ngo
condition nshizeho
ntacyo musabye kindi
ntacyo nsabye kindi nzakibaha nkibaha nkibatije nkibaha gute ariko nzakibaha ariko bo gutesha u Rwanda gaciro ngo abashoramari bahahunge kubera ko bagenda bambura ibintu by'abantu
bwana ayabatwa wenda tugera ku musozo w'ikiganiro wakunze kujya mu ngendo nyinshi na Perezida Kagame uhamagarira abanyemari mu bihugu bitandukanye gushora imari yabo mu Rwanda uyu munsi iyo muhuye nabo banyemari ubabwira iki
ngira imana kuko ntabo duhura kuko abantu benshi bashora imari mu Rwanda birinda ko twahura kuko baramutse turamutse duhuye baka i Rwanda bakabimenya kandi bazabimenya babagira nkanje
barabyirinda cyangwa murabyirinda ramwe
oya nge ntabyo nirinda sinabyirinda iki bo barabyirinda kuko kugira ngo imitungo yabo idatwarwa kugira ngo batajya aho nagiye baranyirinda barampunga so ntabo duhura ariko duhuye nababwira ngo sore mumbabarire ntabwo narinzi bizashyika
abo nabanyemari mubwira
abo naba narigiriye inama yo gushora mu Rwanda ubu bakaba bari mu wenda babona ko ibintu bitagenda neza nababwira ngo mumbabarire ntabwo biriya narinzi ko bizagera hariya
nagira ngo duse nk'abanzura bwana Rujugira yabatwa mpereye ku buryo mwazamutse mwubaka umutungo wanyu nk'inama tuvuge mwagira nk'abantu bakiri bato abantu bashaka kugira ngo barwiyemeza mirimo batangiye kuba bashora imari mu bikorwa byazamura igihugu ikintu mwabwira muti mwakora mutya icyo bagwara muti mwakwirinda ikintu kimwatubwira
inama nabagira ikintu cy'ambere bagomba kumenya icyo bashaka icyakabiri ni ukwirinda gushyira amafaranga imbere ntabwo umutungo ari amafaranga umutungo ni ugukora ukagera ku cyo wifuza kugeraho kandi teka ukabikora ubikorana n'abandi ukirinda kuba wahemukira abandi kubera amafaranga ntuyashyira imbere ugashyira imbere akazi kawe ibindi bizaho
birumvikana ngo arariko ntashira ariko twishimiye cyane kuba mwaje hano i Washington mugasura ijwi rya Amerika hano muri studio zacu tukaba tuganiye mukatuvunguriraho hari byinshi twaganiriye ku mwanya ni muto
ndabashimiye cyane kumpa ubu buryo bwo gushobora kugeza iki kiganiro ku bantu biwacu banyumva niba ari byo navuze wenda bitabanezereye bambabarere ariko nta kundi ari kugira murakoze
nanjye ndabashimiye bwana Tribere Rujugiro ayabatwa Edirwema nawe ndagushimiye namwe abatwumvise mwese nongeye kubashimira kandi mbatumira kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe na Etienne Karekezi.